mina kufata fata. Tiki kwa penzi lako nisha data data. Twende slow down kwa kunyata nyata. Fanya kama unazungusha hivi. So give me love. Twende slow slow baby, give me love. Give me love, give me love.
So silu na vokato na nikosha.
Balance, basi panda na kushuka. Yani mpaka kuna kucha. Asubuhi tupashuka iyo. Pochino, 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 no, no, pochino. Yani pochi limenona. Pochino, 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 no, no, pochino.
Kama fire washa. Washa, washa, washa. Kama fire washa. Washa, 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 washa. Kama fire washa. Washa, washa, washa. Kama fire washa. Washa, 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 washa.
Mama mungu za kidevu, na kidevu, na kidevu, na kidevu. Amesia makidevu, wakidevu, na kidevu, wakidevu, na.
Zidisha ujuzi tana launda, basi zidisha ni kuonge kibanda. Nipeleke juu kwenye anga, ya nipaka nanza kusanda. Usizingue hiyo, nikuvishe vyeo mama Sakina hiyo. Nikuite mama Sakina hiyo, aya, aya, aya. Deka deka, jishe bedue, kitu gani sema mimi nikanunue. Deka deka, jishe bedue, kitu gani sema mimi nikanunue. Pochino, 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 no, no, pochino. Yani pochi limenona. Pochino, 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 no, no, pochino.
Kama fire washa.
Washa,
washa, washa, washa. Kama fire washa. Washa, washa, washa,
washa, washa.
Kama fire washa.
Washa, washa,
washa, washa, washa,
washa, washa, washa, washa.
Kama fire washa.
Washa, 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 washa,
washa, washa, washa, washa, washa.